Ayoyo, mwenzio unauma moyo nipokee.
Ngatale Music.
Dizo voice, dizo
voice.
Ahuba.
Japo mapenzi yanapanzia, ajabu nimekona we. Nami kwako nitatulia, na kwenye joto nikupepe. Baby love is not fair, I swear nimekuwa my boy. Wakiongea don't care, na kiumbo kako kama toy. Niko radhi ata jela nifungwe, na ikibide tamarungu nipigwe. Kukuposa penzi bora nizikwe, kwa jili ya kowe. Baby oh baby, nipe mambo ya kikubwa. Mwezi oh, ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezi oh, nipe oh, vikacholi sambusa I will da mwenzio baby dali. Sasikiza ni kwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako I say baby dali. Sasikiza ni kwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako I say ah, I love you. I sing ah, I love you. I sing ah, I love you. Ah, I love you.
Akwanza stop. I am sorry, me so bad the money. Nimekuja kukupa makopa na love. Nitatunza siri mambo ya chumbani. Misochebe mpenzi wangu ringa.
Niko radhi daima niishi na wewe. Mapaparazi wanaosema nikutawile, hata kwa wazazi mimi niende na wewe. Wao wakune nazi ah, dona letu wenyewe. Nipe mambo ya kikubwa. Mwezio ya kitoto ya nachosha. Baby oh baby, penzi linakaba huba. Mwezio nipe oh, vikacholi sambusa I will da mwezio baby dali. Sasikiza ni kwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako we. I say baby dali. Sasikiza ni kwambie, unajua kwako sioni wala siski, yote sababu yako we. I say ah, I love you. I say ah, I love you.
Venture.